tata nyimbe oli kabake mpologoma laba bwe mbibya sanyukira ke tata kanyimbe munange kalanda Chris nze nyimba ebintu ebyange mpuwatambola ndi musajja mulangira ab'embogo be banzala mama yenna biteeko atudde eri kyotera ebbanda era akayi kale mwesuneko nsinyuka etuzinenze nagulira mu ssaza lya Ssaabasajja kibiikaganda ye jjajja atudde bukubira kusiro ssaza lya Ssaabasajja mwajjadde yanjeru jjajja akutte ekiggwa amazima yali w'amaanyi eri obuganda Ssaabasajja tweyanze tukwasa akatikkira tukuzizza obuganda twasiima mayiga kumyekumye bangi nyabavubuka essubi lyaffe lyonna lyali lyatugwa era yatuwadde n'amagezi okwekolerera onokuzaawo ebyaffe ebyayiika kati obuganda bulina essuubi atwekumyekumu olw'okuza buganda ku ntikko Ssaabasajja tweyanze kolabikako gye tuliirwe tusanyuka ate awatali agamba mukama katonda kye musaba mayiga muwangaze n'okunuunula ebyaffe ebyayiika Wagala nyo munange ayi Ssaabasajja Kabaka Wagala nyo munange ayi Ssaabasajja Kabaka Wagala nyo munange ayi Ssaabasajja Kabaka Ndabagayira Ssaabasajja musajja w'owajja ndigayira Wendi koko woliko Ssaabasajja nibeerawo ndikola ng'empologoma Akayimba kengiyiza nsazeewo kenkayimbire gwe Kabaka empologoma ensajja Abasajja be Butambala gomba n'ab'e Buddu batandise okuwera Ndabana ab'e Bugerere ne bana ab'e Buwekula batandise okuwera Abasajja be Namulanda eyo gye nsula ndaba bangi batandise okuwera Ssaabasajja Abazaana b'e Kyaddondo ne bana ab'omu Busiro batandise okuwera Wabula nkwagala nnyo munnange ayi Ssaabasajja Kabaka Wagala nnyo munnange ayi Ssaabasajja Kabaka Wagala nnyo munnange ayi Ssaabasajja Kabaka Mwali muno Kabaka wa Buganda mwali muno Mwali muno Mwana wa Mutesa mwali muno Mwali muno Nkoma nata wetwa mwali muno Mwali muno Chuchuma guru nyondo mwali muno Sese tula Ababa sese tula Sese tula Kende yo mulabe sese tula Bana Uganda mwebale Kati tugenda kundi kubambi mkose Kwebaza, katuli maso gabe na kate kemfunye Tuliwa muna we Katikiyo maika, ebintu byokoze bikulu kumulembe kwo Tuliwa muna we Zaku wakisi kwebaza, olijukirwa n'abawere yongero kole Tuliwa muna we Nize kwayambala, oli musajja wa Kabaka nawe yanguwa Tuliwa muna we Nadiru ina choliwa, South Africa namwe mwanguwe Tuliwa muna we Amerika, London, enanja kalambala biranga mwebuga Abantu b'efoti gwegwe besiga Mwana kwagala nnyo munnange ayi Ssaabasajja Kabaka
Remember where you got it from. www.djericom.com